Buda, utakula KDL. Asanti.
Timeless Noel. Kama kawa with the dance inspector. Aiga, by the name Jack.
Kingo Seve.
Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno. What?
KDL. Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
What?
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kaa ngumu, kwa Mungu na kaa ngumu, ananifanya nitumu.
KDL.
Nina kaa ngumu, kwa Mungu na kaa ngumu, ananifanya nitumu.
Power. KDL.
Siwezi toka home bila breakfast, misai FF. Me tell you food fast, food that are satisfied, food that are quench thirst. Don't mean a hand.
Na dishi anytime, any day, hata Monday. Na dishi daily, singoji paka Sunday. Besta ya kija, nampa kipande. Tuna dishi wote, tunapiga asante.
Joshua, 1+8. Mawadi yake, ndo mina meditate. Ina educate. Shika, it's not too late.
Kula neno.
Kangu.
Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Kula neno.
Kangu.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
KDL. Nina kangumu. Kwa Mungu na kangumu. Ananifanya natumu.
KDL.
Nina kangumu. Kwa Mungu na kangumu. Ananifanya natumu.
Hey, KDL.
When me lucky swag na feel weaker. Spiritually na feel nina shuka. But when we eat it, nguvu inongezeka. Na feel powerful, na feel kuruka.
Jesus power.
Power.
Super power.
Power.
Satan power.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Kula neno. Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kaa ngumu, kwa Mungu na kaa ngumu. Ananifanya natumu.
KDL.
Nina kaa ngumu, kwa Mungu na kaa ngumu. Ananifanya natumu.
KDL.
Flashlight sound.